tababaray ciidamo deerow 350 askari may leen tababaray degmada Bokool iyo Baay ciidamadaas diyaar way insha Allah taala may rajeena isbuucun hardareer in qalab sho liinda meestara doon qorsho la siin doon aan hoolgal iyo ku bilaaw doonan degmooyinka tan kale ma seen ballan qaadanay ciidamadaas isbuucun qof u keen siin may ballan qaadanay dadka deegaanadaas ku jeedan oo gudoomiyaha deegaanada inay diyaar yihiin in ay tababar ku furaw siyeed degme ee shabeelada hoosiyeedkaas degme oo liin ku baahan degmo walba 300 kuri oo dalan yare oo degmada dadka aan qaladay degmada degme oo degmada difaaca waa liin ku baahan kuntarare baydhow ka jarkii meel ku wayday meel wal khaaburti oo wal hagbani.